tamanyinga bebuza oba wabaki kumbe bambi olojja mukwano hata kimanyi takitegeera kiba kyakyama ate nga kyanda bintu by'omukwano bijuda maengo kiri mutu omala kukisumulula nolaba ekivaamu n'olusozi omala kulufunuka noda ku nsetwe Bagambe, mumukwano musana mukulinda Era namwe mumugambe, jemikwano jibera jirimba Katika magambe, timumukwano musana mukulinda Era namwe mumugambe, jemikwano jibera jirimba Bamugambe,
nechintu chakoze sichiruji
Bambi mumugambe Sayo chicho Iriri omukuru Awadu kalanda bawe walaba Kale mundo mukume Ne baba mulu atemu yambe Katugambe muchamu Mutulalabiri erane mutesa
Bamugambe